nange nkugamba gwe Petero, nze ndizimba ekkanisa yange ku lwazi, era n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. St. Peter's Anglican Church Belmont ekwanirizaamu program ebisumuluzo by'obulamu. Kino kye kisumuluzo kyo eky'olunaku lwaleero.
Katonda afugulumizibwa asinzibwa otendezibwa kubanga osaanidde tata ne kaakano nga tugenda ogabana ekigambo kyo tukwegayira kigwe kutaka ejjemu nange agenda okwogerera abantu basaanidde n'ensikakana ggwe olabisibwe mu nze nkwegayirira oleete ebigambo byo eby'amakulu eri abantu bo mu Kristo Yesu mukama waffe amiina. Mikwano tugenda kubanga tuyiga okuva mu kitabo kino ekya nnabbi Isaaya essuula ya mukaaga okutandika ku lunyiriri olusooka wagamba weewati. Mu mwaka kabaka Uzziya mwe yafiira nalaba mukama ng'atudde ku ntebe empanvu eyagulumizibwa n'ekirenge kye nga kijjula yeekaalu. Baserafi baali bayimiridde waggulu we, buli omu yalina ebiwaawaatiro mukaaga, ebiri yabibikka mu maaso ge n'ebibiri yabibikka ku bigere bye n'ebibiri yabibuusa. Omu n'ayogerera waggulu eri munne ng'agamba nti, "Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu, mukama w'eggye, ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye, n'emisingi gy'emiryango ne ginyenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo eyayogerera waggulu, ennyumba n'ejjula omukka." Ne ndyoka njogera nti, "Zinsanze, kubanga nfudde, kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu, era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu, kubanga amaaso gange galabe kabaka mukama ow'eggye." Omu ku baserafi n'alyoka abuuka n'ajja gye ndi ng'alina eryanda eryaka mu ngalo ze lye yali ajje mu kyoto n'ennamagalo, n'alikomya ku mumwa gwange n'ayogera nti, "Laba, lino likomye ku mimwa gyo, era obutali butuukirivu bwo bugiddwawo, n'ekibi kyo kirongoosebbwa." Ne mpulira eddoboozi lya mukama nga lyogera nti, "Naatumaani era naatugendera ani?" Ne ndyoka njogera nti, "Nze nzuuno, tuma nze." Mikwano tugenda kutambula ku mulamu ogugamba nti God is in control. Isaaya yakulira ku mulembe gwa kabaka Uzziya, era ebirowoozo bye byonna byonna yali abimalidde ku mukulembeze ono nga talabangayo mukulembeze mulungi alinganga Uzziya. Kwegambanga n'ebyobwakatonda yabivaako. Uzziya ye ansa eya buli kimu nga talinayo ansa ndala yonna yonna mu bwongo bwe. Naye kabaka ono Uzziya we yafa kubanga yatandika okufuga ku myaka 16 n'amaliriza ekisanja kye yafugira emyaka 52 mu kufuga kwe, njagala okubategeeza baganda bange Uzziya we yafa Isaaya yerabira ddala ddala ng'entebe esigadde enjereere nga tekuliiko atuddeko nga tewali agenda kufuga. Kaakati kyeyava atandika okwebuuza ebibuuzo, ebibuuzo bingi nnyo ebyamujjira ebyayitengana akaseera ako. Nga bwe tubeera mu kafubo nga tuli mu birowoozo nga tulina ebibuuzo bingi, ono ebibuuzo ebyamujjira yagamba, "Naye bannange tugenda kukola tutya? Tugenda kubeerawo tutya? Tugenda kulya ki? Tugenda kunywa ki? Kubanga ndabanga kati Nnamulondo nkalu." Yafuna okubikulirwa Katonda ng'amulaga nti, "No, Nnamulondo si nkalu." Nnamulondo yalina atuddeko. Yavudde ayogera n'agamba nti, "No, mwaka Uzziya mwe yafiira nalaba mukama ng'atudde ku ntebe empanvu eyagulumizibwa n'ekirenge kye nga kijjula yeekaalu." Ono yasooka n'alowooza nti, "No, yeekaalu teriko atuddeko." Naye n'afuna okubikulirwa nga Katonda atudde ku Nnamulondo ng'atudde ku ntebe. Baganda bange, ebiseera ebisinga buli lwe tubeera nga tulina ebizibu bye tuyitamu tufuna ebibuuzo bingi, nga tufiiriddwa tufuna ebibuuzo bingi, ng'emirimu gituvuddeko tufuna ebibuuzo bingi, ebintu eby'enjawulo biguddewo mu bulamu bwaffe tubeera mu bibuuzo. olusi no tulone tubula ngoli nebibuzo byolimu olusi wetufune okusomozebwa tubera nebibuzo bingi niye njagala okuzzaamu amaanyi simanyi bibuzo kibyolina simanyi biki ebikusuza nga toweebase simanyi biki ebikubutuza ng'otunula Katonda wo ali kunna mulondo atudde funa bufunyo okwolesa wano yali terabanga ku Katonda ku kabaka yenna yali terowoozanga kona ku Katonda kubanga buli kintu kyali ku kaweweevu buli kintu kyali kitambula bulungi ng'alina kwegamba amalala mangi ng'alina muye n'okwewulira kungi ng'alaba buli kintu tewaliwo kisobola kulemerera naye yalaba Katonda olunaku kabaka ono lwe yafa lwatandika okutegeera Katonda Katonda asobola okukola buli kimu okulaba ng'omutegeera ono amaaso ge yali agamalidde ku kabaka yali agatunuuliza kabaka naye lwe yavaawo lwe yategeera nti kaakati nno twetaaga okutunuulira Katonda Katonda n'amubikkula amaaso naye ate twebaza Katonda olw'omusajja ono Isaaya bangi nnyo era batuuse n'ekiseera Katonda ng'aggyewo ebintu bye basinga okwagala era nga tebasobola kumulaba ne batayinza kumulaba ng'amaaso gaazibira ddala oba ne gajjako n'ebikakampa mukama atusaasire Katonda ng'ayagala omulabe ajjabwo ekintu ky'osinza okuteekako amaaso go osobole okumulaba ajja kukola buli kimu okulaba ng'omutunula kakati tuleme kwereetera bizibu kintu ki ky'osinga okwagala kintu ki ky'osinze okumalirako amaaso oluusi tulina n'ebintu ebitulobera okwewa mukama noluwa ebitulobera okugenda mu kkanisa gye nasookera okubuulira nga bakantuma mu bwawule buno baganda bange nina ekitundu kye nagendamu nga mbuulira enjiri naye ng'abantu tebasaba nga bw'obatuuka kuno wagamba mwami gundi kiki ekikugaana okusaba ng'akunyumiza nagamba nti musumba omanye ente zange kale omulaalo sirina kaakati zote ziriko lunaku buli lunaku zibeera zirina okulya buli Katonda lwalaba ekintu ekikugaanya okumuwa obudde akikuggyako eky'obugagga kyonna ky'olina mukwano gwange tokifuula ng'ekyekwasa mu maaso ga Katonda kiki ekikubuzizza obudde bwe kubanga asobola okukiggyawo tuyina Katonda wa bujja ne bw'abeera mwami wo tomutiitiibyanga okulaga nti nno obudde bwa Katonda busobola okubula olw'omwami oyo ne bw'abeera mukyala wo tomutiitiibyanga okulaga nti obudde bwa Katonda busobola okubula olw'okubanga obudde obusinga obuwa muntu oyo ne bwe babeera baana bo ne bwe babeera ki fuba okulaba ng'olina obudde bwa Katonda onagambye nti no mu mwaka kabaka Uzziya mwe yafiira mwe nalabira mukama kubanga amaaso ge gonna gonna yali agatadde ku Uzziya amaaso go togamalira ku buli kintu kyonna kubanga Katonda asobola okukola buli kimu okulaba ng'omuwa obudde bwe kati fuba okulaba nga tuteekawo muziziko n'ekintu kyonna kyonna ky'omalirako obudde kubanga Katonda obudde bw'aba abwetaaga ye Katonda ow'obujja mikwano gyange so mukama yeyongera okutubeera tuleme kuteekawo muziziko gwonna because God can do anything kwegamba buli kintu kiri mu mikono gye ajjudde buli kimu ajjudde omulimu gwo ajjudde amakaago ajjudde buli wamu ajja kukuwanirira ajja kukulera ate era ajja kukubeererawo katweyongera okubaako bye tulaba mikwano gyange olunyiriri olw'okutaano ayina ebigambo byayogera agamba nti no ne ndyoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu kubanga amaaso gange galabye kabaka mukama ow'eggye mikwano gyange buli lw'osisinkana ekitangaala kya Katonda akutangaza ne ku bulamu bwo bangi nnyo tutambula naye nga tetulina kitangaala kya bulamu bwaffe bangi nnyo tutambula naye nga tetwemanyi okukka ebuziba buli lw'olaba mukama akulaga obulamu bwo akuteekera obulamu bwo mu ndabirwamu otandika okumanya kiki ky'oli naye buli lw'oba nga tosisinkanangako ku Katonda tosobola kutegeera kiki ky'oli mukama atubeera okumusisinkana tusobole okutegeera kiki kye tuli ono yatandika okwezula n'agamba bannange nga ndabye ndi muntu atuula mu bantu abakyamu era nnina emimwa emikyamu ebyo bye yatandika okulaba tosobola kwetegeera nga tulina mukama naye buli lw'obeera ne mukama osobola okwetegeera ate ekyo kikuyambako n'okwenenya Usobola okulaba kiki kyoli. Bamalayika bayimba nti no mutukuvu mutukuvu Mukama Katonda weje eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo. Aweebwa ekitiibwa gwe Mukama ali waggulu ennyo. Nagamba nti bannange ndi muntu ow'emimwa egitali mirongoofu ate era atula mu bantu abatali balongoofu. Mukama atubeera okwezuula, Mukama atubeera okwetegeera, ajja kuyamba okwezuula kasita obeera nga Mukama osobola okumuyita n'ayingirira ddala ddala mu bulamu bwo n'abubeeramu asobola okukyusa obulamu bwo. Mujjukire era ebiseera ebisinga ekijjula omutima akamwa tekoogera. Kakati ono yayogeranga ebigambo ebikyamu naye ebigambo ebyo byaviiranga ddala ku mutima. Tosobola kumanya mutima gwo nga towekutte ku Katonda. Simanyi kiki naye ajja kuyamba okwezuula, ajja kuyamba okwekebera, ajja kuyamba okwemanya kiki ky'oli. Mukama buli lw'atujjira atuyamba okutegeera kiki kye tuli. Kansembyeyo n'ensonga eno baganda bange. Mu lunyiriri luno olw'omunaana alina ebigambo by'ayogedde n'agamba nti ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti n'atumaani anaatugendera ani ne ndyoka njogera nti nze nzuno ntumaze. Baganda bange eddoboozi lya Mukama lyamuvireyo omusajja ono ne libuuza nti no anaatugendera ani, ani gwe n'atuma. Kati kitegeeza ki? Ayina ebigendererwa eri ensi yonna, ayina ebigendererwa eri famire yo, ayina ebigendererwa eri abantu ab'enjawulo. Oyinza okuba nga weesibidde mu kantu kamu nga tolaba, naye buli Katonda lw'alabanga amaaso go geezibye nga talina missioni endala gy'alina okutumamu, abaako ky'akola abeerako by'ajjawo. Buli Mukama lw'atujjira ne tufuna ekitangaala kye, tutandika okufuna omuliro mu ffe ogw'okutumibwa for his service. Ayina ebintu bingi eby'okukola, ayina abantu bangi ab'okutuukako, ayina abantu bangi abatamumanyi bayagala okutuukako. Kakati buli lw'otegerako ekitono fuba okulaba ng'olina gw'otegeeza, fuba okulaba ng'owa obujulirwa. Salvation is all about having a story to tell. Oyina okubeerayo ne ky'osobola okunyumya. Ono yatandika okunyumya, Mukama we yamujjira yatandika okunyumya emboozi ye. Emboozi ye nakati tukyaginyumyako, ayinayo olugero olw'okunyumya. Njagala kukyalenjenga mukwano gwange, bw'osisinkana ekitangaala kya Katonda oyinayo olugero olw'okunyumya. Ojjukireyo sitoori y'okulokokako. Bw'obanga tolina sitoori ya kulokokako tonnalokoka. Oteekwa okuba nga tonnalokoka. Ne bw'oba ng'olina sitoore ng'olinayo olugero lw'osobola okunyumya, olugendo lwo ng'osobola okunyumya ku lugendo lwo ne lukuyamba okutunula emabega, ne lukuyamba okulaba w'oli, ne lukuyamba okufumiitiriza wa gy'olaga, walokoka. Naye bw'oba nga tolina by'osobola kunyumya, emirundi egisinga tolina kisobola kukugira, tweyongere okwegayirira Katonda. Mukama atubeere. Nkweyongera okwegayirira muganda wange mwannyinaze kitange. Tokema Mukama kujjawo ekyo ky'osinze kuteekako maaso. Totiitiibya nnyo kintu kukiraga nti kikusingira Katonda. Totiitiibya nnyo mwana kumulaga nti akusingira Katonda. Totiitiibya nnyo mwami wo kumulaga nti akusingira Katonda. Totiitiibya nnyo mukyala wo kumulaga nti akusingira Katonda. Kubanga alina obuyinza obujjawo ekyo kyonna kyonna ky'otaddeko amaaso osobole okumuteekako amaaso. Kati fuba okulaba nga Katonda ye nnamba emu mu buli by'okola byonna byonna. Tulina wakubuuza neyo waayi, kiki ekikusingira mu nsi muno? Togamba nti nze mukyala wange yansingira ebintu byonna, nze famire yange, nze abaana bange. No, famire esobola okuggwaawo mu kaseera mpaawo kaaga, naye yimusanga Mukama. Musukkulumyenga okusinga ebintu ebirala byonna byonna. Muyimusenga, muteekewo nga waggulu ow'ebintu byonna byonna. Wali obaddekawo ng'olina ebibuuzo? Wali obaddekawo nga weebuuza tunaalya ki, tunaanywa ki, tunaddawa, tunaddukira wa? Togwamu maanyi, ajja kukubeera wakatwebaze. Katonda waffe owekisa, tweyongera okuyimusa tukugulumiza kubanga osaanire. Ate oli waggulu okumanya kwaffe n'okutegeera kwaffe. Nga Isaaya bw'ayogedde ebigambo bino nti mu mwaka Uzziya mwe yafiira, nalaba Mukama tubeera okukulaba, ayi Katonda wa bakatonda. Tuleme kusooka kutuukako bizibu okukulaba, naye ne mu mbeera ennungi tusobole okukulabiramu Mukama. Ne mu ssanyu tusobola okukulabiramu, tubeere amasanyu obutazibanga maaso gaffe. Saekyo kituwanire, kitulere, kituwutikirenga mu Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Kwano Mukama abanjagalire, Mukama abankuumire, Mukama abeere nammwe. Nsigane nga Reverend Samuel Sserwanja, Mukama yeyongere okubalera mirembe.